beat up on the team.
On the beat, on the beat, on the beat.
Chabakali Worldwide Music.
Chabak. Amiz. Chabak. Nimir. Nasema tukura vipari katwish. Ati ushe waka fika wakatwish. Ushe waka ya kumura wakatwish. Ati hali tipe kata ya wafish. Chikuru ndepe pande bukande salura. Tama hido kuhiso fangana kabira. Chikuru muriro pakuni pamawura. Ifya kando kutipwa tekandu. Nire black mamba. Black mamba. Savage. Ya wamu 18, no time ya kudao tata wamu 18 na race. Note hawa shishiki, hawa imoro kufula mano fishi wali. Like tie, ifwe wabangeli fida. Hawa fishi, tubushe wino finishi wali. Gokulala, mulala pane mfwa fida. No kufito usumo konga finishi wali. Yose wali tura vipari katwish. Ati ushe waka fika waka twish. Ushe waka ya kumura waka twish. Ati hali tipe kata ya wafishi. Chikuru ndepe pande bukande salura. Tama hido kuhiso fangana kabira. Chikuru muriro pakuni pamawura. Ifya kando kutipwa tekandu. Nire black mamba. Black mamba. Savage. Black mamba. Black mamba. Chise chiredili la kwi. Chaisa chance na chadili la kwi. Black mambo kuwa patali. Diena difunde kuwa patali. Nimone kere chipare kumishishi. Nikwisa wa mweno musungu fikuti. Lisha pofe na fimbi pakuti. Wa mwene kesha tikanda nifititi. Yose wakutura vipari katwish. Ati ushe waka fika waka twish. Ushe waka ya kumura waka twish. Ati hali tipe kata ya wafish. Chikuru ndepe pande bukande salura. Tama hido kuhiso fangana kabira. Chikuru muriro pakuni pamawura. Ifya kando kutipwa tekandu. Nire black mamba. Black mamba. Savage. Black mamba. Black mamba. Sifo ba the bank. Sky print Pandora. Jivere tino kamwemu. Era gangsta Pandora. Chanya bo. Manando the box. Lakini na ba queen. Desanjwa chanya. Pama ati ya bo. Lukususi pamuchi.